tamani halaji malifu
toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sekramo acca hakke sabide wotto jabbi kembi o jabbiri ko yaati silimaaji didi dum won le nokku no dotta de maison de la presse never jabbiri ko don non biire tan no bete hande ari bangal yottude kabaruji di dum won fedde no dotta banque mondiale de witaade wiide wotto no wonde wailtaade kanya fa yotto yono kebe den gori le nokko be biido be digi seeda dum be kolle tongande mabbe be cekiti yaltinde de yontere jabbi non be nayri bangal nyaloma kejnaado roobel le rumde afrique le dum yambinama hidum wonde yambinede le leedi meedi ndi wakande roobel be jogiti alayde nokkule do wayde dena goone mudum fi goddo fati yoppire caggal dum won sisili cubaado nyaloma kejnaado sakkade honno wadde toraaji fewde bibe adama en micciti be wiidi dum wonde yambinede le wattudu de maccuda ko wonde hebude sembe le nokkule godde anton 5 keben famtaade di do kabaruji fuddo e seeda solando jabi Umar way galu jodi do mikoroji dido kanko noddirte da gagne Amadou Kanté won to boggi jamde to holitinido ko nayri bangal kebele leedi meden di fedde noddirte banque mondiale de holiti wiide dum beediki li nokko be bi ko lati sababu mu don ko nayri bangal dum won demal fa yotto yo yigaaji dino ngori leedi meden di Ali Cissé
le winde do tongane banque mondiale kebele leedi amen di ana wondi fewde tiddalaji kewdi le hakkune maji ana rafitobo natu gon li am fa yotto jukkoje bamade so tongado leedi amen di urdo fedde CDAO dewtere ne holiti wiide beedagol gungure fa yotto natugo lukudde ngaroje le gesede yo tiddala mo kebele lidi amendi wondi fewde mudum beedale dido tiddalaji mata le hitane 2022 fu tongande banque mondiale holiti wiide lidi amendi kebal mudum ka yara cegal fi o wi lidi amendi ko hebetele mudum le temdere fu go o kanye ko fawi so dum yewito kanye banque mondiale jokkine hala mudum wiide tiddala rowande beedi ke fa yotti e le temdere fu ko buru jeena kanye ko fawi sabi beedagol choggu kula nyametede de min de do jande banque mondiale sapo e joyi e le temdere le leedi amendi fu yo nukule to durobe wawi wonde sapo le temdere faham fu ana wawi landinede fewde mudum nom holitiri wida tongande
kambe andambe kabaru kebe be kolitiir no lamo worri le leedi meddi ndi nyaloma hande o kanye fa yotto yono jamaane wonde nayirade bangal remde kanye ittude kanyeje ko nande mudum lati sababu mudum kedde mo kanko no dertet Oumar Bity Baly o ko mo sifi do en do faccitango Ali Cissé
kebele leedi amendi so a yihi yara e caggal fu maroɓe leedi ndi kañum en woni tawraɓe hakkille lobbo gollirɗe le leedi amendi to keɓe ɓuri heɓede le muɗum sanne ni woni demal ka e margal dabaji fa yotto kanŋe mom yaltinta som cottaya sella ɗi gollirɗi darde muɗum matama sanne ele keɓe leedi amendi jonka ko kanakoɓe leedi amendi hani tewtude wadde ni woni naɓɓirde yesso keɓal leydi faham eɓe kani waddude hunde fu ko wawi latade sababu naɓɓirde yesso so demal tum ana wawi latal sababu so yimbelle jom jawdi en jaba itture jawdi mu em watta ele golle o fagasa
dido kabaruji fan ba hebe do beme am andede do page Facebook e compte Twitter studio tamani mali yambini nyaloma kejnaado roobelle adnaaro Allah ndu fo e mangal muddu sisil mo be cubi hitande kanne no roobelle be kan hollirde ande muude en kanyen dum gatte ko nayri bangal hemtude jam e dejer leedi meedin di o do sisil subama wakande tidalaji mawdum gonde matere bangal roobe fu fota nokkule do wayde denaagu woni e muudu no fa kebe famtar kedden Adi Cissé sita sitibe
bandele ngalluje mawde de fayetole kereduji di rewbele be ana wundi fewde tiddalaji kewdi buri fu ngombele nokkule to rafinde naako o satti nam holitiri wiide kanko madam Sangare Nana Koulibaly lami do fedde ne midirta ka fo
fandene be rewbe danan horim en soni walan be laho to fon sabi be han tewtinede dotroje nyal be hewta cellal me be rewbe won be le gelle pamare ana tewta jungol lamon honen be hewta cellal hunen fu be wala
fa walla be do rewbele jingande hakkeji mabbe lamu le indiana hani wadde imadraji mawdi le region ngajiri nom holitiri wiide kanko Bintou Founa Samake o lami do fedde ne midirta Wildaf Mali
la volonté politique
lam on ana wonde fiide dabiri honere rewbe ben hewtirta hakkeji mu en diyo halaji mawdi dibe kalda watti fu ga me yiata golleji mudun
beedare dum fu pelle gondudo wadde imadraji fa jingana hakkeji rewbe le leedi amendi ana narda kanon ko be fiya dabere yalla yenon goji ngatteedi fewde rewbe an heba ngutude be kuliti wiidare duubi chakiti dile leedi amendi ko buri rewbe le ujina ji jano yon woni be yanongoji wada fewde mudum en ko naba yeso sariya hewa fi
wattu joni en garan halde hono kabaru ko nayri bangal dum won margal du sisil mo be ciwi hitan hikande ko nayri bangal fe gor fati hednire tiagal li adnar ndu fe mangal mudu miccitede wir nyaloma kejinaado ko nayri bangal habude e margal kanye e gollede ko boni do yambinam le chapantati lewru juin du le majjun fu ko nayri bangal hono maccuda kanye ko nande mudu dum yaray tiagal le region gaji goddi gondi le leedi meden di fa kebe fam tarfa de kedde sitan sidibe ali sisi
fanden habgol maccuda ko hebinte jogalale leedi mallin fedde hamin tonne maccibe ko noddirte gambana ana tewtra lam on tinno fiya dabiriji tonga neddo fu heba do di golleji bondi tukkay touré kanyun coordinateur
ambe watini mingolo jean
tordaji di mingonno fewde mudum bande hitane 2017 wada hitane 2023 ka ana sirti imbele hewbe woni kadaabe yaade gesa wombe keba rimude gesa mu eman heba duubi tati sabi be chalike margal be teta ma gesa de be jogino ana heba duubi
tiegal saragol fedde habin ton hakke bane arma CNDH ana tewtra lam on tinno fiya dabiriji yalla jodale kaldal ana hebe hakkune jamaran du buru wodde agibu boari kanyun amiru CNDH
jukugongol tan wawa latar daber timino odo golle dun sabi so mi kaltani kana ko be leli amendi kule tati teddudi sanne go o mudon ni woni janginde humpintinde bedo yimbe ko dun woni sabi ko heewe yimbe le gombe le dido nukule fu tawa wana jangube kambe ne hore mabbe margal tawangal yo saria
micitunde wile nyalade waranda seria goto waran bame to lam on lewi hore fedde CNDH ku natto sabe tungude netto fu baado e wadde di golleji bondi
wattu joni en kala hono kabaru ko nayri bangal gidrago wattu joni be bi hono hebude gidrado jaati jaati kay dum wana ko yaafi fenon be kolli triwir no cekiti jamar du wardi nyaloma handen o so wiama gida ko buri hewde fu attawan yo neddo paabo to dama yo neddo paama wo ma yo neddo du jiddo ma yo jilli sabi Allah ka ko sakiti ko be bi hono jilli di kay idum wonde buitaade sanne le leedi meedi di kanya ko nande mudum nyaloma keenaade kabar gidrago dum yambinama le chapantati lewru juin du don lewru du gonde e mudum de be kolliti non gidrago arande o wordino du kay idum wonde majjude jaati leedi meden di fa kebe famtar kedden be do yimbe ko cifi do hen do faccitango sita sidibe
avant la mitié c'était
aran non gidrago ana welno sanne jamar ana pabondura ana kalondura gondojum en min so mi lamdam mi wi an gidrago yo jabunde gondo mudum torraji makko ngañol man handen gidrago lubbu wala kazi mi jaati mi wala gidro be gaaji tomi e mun tan wondumi en han tewde finin anten ko woni mana gidrago sabi aran gidrako wadi saken sabi bawde wadi saken sabi jawdi sabi gidale tan sabi gidrako yogago ana buri limide
wattu joni en kalawno kabaruji ko wadi le yontere jabbinonde le leedi meden di yottayaade dum woni ko kanko president leedi do yehi nokku noddirte Rissi Batou ngando to mo noddire Rissi Afrique fa yottoyo dum woni ko nayri bangal kebe le leedi meden de ko nande mudu dum won nonno wakkatiiji dum woni ko jabbino le leedi meden di
kuteje uitagol tobodo gese de hitane hikamen fudirta kabaruji amem kebudi sembe ele yonterani faiso mali meteo holiti wiide tobo hitane hikana wawi sattude sanni demal fudangal le lewru me bettindu le nokkule yogaji kana wundi fewde tiddalaji nawdi sabe rafi tobo odo kabaru kana wembidu sanne yimbe ngombe yorusufa to kolonjeba so min jari yaso faham e kabaruji amem kebudi sembe le yonterande mi kalam hala kawrta le rusi afrique ngaddo noga e jiddi yaade noga e jetti lewru juillet hitan 2023 Saint Petersbourg ngallo kawsal latike sababu e juude leedi amendi nabirde yeso golidal hakkune mudum e leedi Rusi bangal kebe hippiti gol lamu gol mangal pad en wadi leedi Niger noga e jeegom lewru juillet bettindu ana hakkune kabaruji di hala mudum hala le yontere nedu dewi kabaruji kewdi kebaade urde todi malinke fey goto wala mo torda mudum yotti min timindiran kabaruji di halde hala tongande ne banque mondiale yaltini bangal kebe le de amendi le ndedo yontere le wi tongande kebele leedi amendi le temdere fu joyi fawike mudum
wattu joni en kala on kabaru dum woni kabaruji ko watta wakkati fu le beme ande de kanya ko nande mudum miccitede wi bataki kanya fa yotto video ngaji won jenoobi ton kolitindi wiide arme france o wartiran bazum e lamo tiagal ko lamu do hippita ton ko wattu joni yoga e kabaruji di ka wiama dum wana ngonga ka ko fulbe bi ko kedaade wana dongale ngara hedaddi dum do e den e mbiyan danyan ko dum woni kanko ali siso sifini
do hello bem ande goto ko noddirte excellence giadjo info ana winni ton wi mangal pat leedi france nat leedi niger yella ana hada mangal pat niger hippude lam on li o video goto ayi anton photoji tati ga chagan lugan goji amen wadade me famintinama mi photoji holita tondi wala photoji gubama le noga e jegon lewru juwe le genne nyame wattine lam hippane di photoji goto e mudundu matama le site G5 Sahel giddi le sapo e jene lewru avril hitane 2017 dun holita fa handen le on site goto wi mangal pade leedi mali kay france waran wada imadraji wadda lugan goji le sahen leednin le o photo goto fa handen amma tan wi giddi hitane 2018 mangal pade leedi france ana mili nadenon leedi niger hada hippon lam ko wada tun ga jamaade yeddunduri sanne do di kabaaji hollitaadi ana ti nyolma handen neddo haala wi dabri ana fie hippude lam mangal pade wondo niger nyolma na handen kabaaji fu hollitaadi ko naari bangal hippugon lam mangal pade wondo niger on wana gonga
en biya do ngarte haddude bete hande do kabaaruji meden di mi jooto on kala sanne do mbawdon tawel le mali fe mangal mudo hedaade hejo jamidi so ngabirdo be maama ande to do mbahi button di do kabaaruji fu so ngadi double ve ci le tati ngado studio tamani poddo orgo min biya on duddum woni application amen o hono jogi to telephone ngay ecran ngay do do mbay waddi dum to tele charge tawe kabaaruji wakkati fo do mbahi hettinaade di fadje fe no ko nande do no do e ser yewtre meden de ana wodi wassalam
bata ki godan do sukabe jangobe mari
micite kanyen ewi andal mo do limore e jande france ni kore fa dum wada ngade fijo ecole a la radio do vi amu
ana yati no de mere do chepantateji tati idi gode denka alo yimbe vi amu tindina o
suka fo an waya wadde ngo fijo do yamirore ba mabbe na ina mabbe ono baye nawtara telephone mabbe
Fija ekol ala radio yo gola studio tamani
kany e ministere humanine jande viamu e UNICEF
wattu jone ngara hono halde kabaru yotere meden de dum waran yo wade dow weltagol wattu ko wondi e matede wattu jone ko nayri bangal hono remobe fa yottu yo drobe fu mi citede wiido so metti yo wiina arande de kammuji didi toban hitan hikande fa hewal leedi meden di won nokkulo godde kay dum tanni koyde dum won le baler leedi di nokkuno dirte do kolon jaba kanya fam jottiira le dire lamu tumbuto li tawidi dum wondi tanudo koyde festam wiido ko sakti ko kammo fuddi wartude kasen fa kebon famtar kedden ali cisse sita sidibe
Waita gol wakati o kuteje mudum mata masanne de region Tumbutu misalu mudum jere tanugol koyde tobongol nokku o yottini bonandaji kewdi demal le nokku o bokar koyta yon demo o mo hulani demal hitane hikka o do gorko mbaro dubi chapan jettika nara kanan ko be fiya dabre ko wayi funo yawel
on est dans le grand
le telephone leedi sahin le wala ton fesu dule wadi de kam ana tidi mata samne to menen ga diri kam topta samne du sabe ne so men tewdo lama tinno fiya dabre irsna amen forage ku fabda amen wadde deman du ana faabo jamaran ton hebde djian be tuda ledde kambe wada awdi fanden kam tobde
le tobde ne en place avant la vie de
gotel mudu won ko tayka kolon jeba region sikasu le on do nokku mangal seeda seeda wondi yarde sabe fandugol tobo koro le region bajangara demobe gombe le nokku o ka holiti wiide awdi ndi awi hitane hikane ka hana jabbaade libbi tati abdurrahman amagire yo demo
ya pas de assez de pluie
le lewru jeu fou me mate kam san nokku amendo do sabe handen mere tewtora yim amen be tinno awa nyebbe bene fonyi din en nanan mudum ku fabto remobe en hebde nyamiri le libbi tati boyi mudum fou
70 jours
fandugol tobo ngole ido wakati ni chakiti di ele nokku yogaji sabi waitagol wakati ono nam holitiri wiide mali meteo ismahila kumare kany wonto ardido golleji fu ngodan di tobo
sabi driksen
weltago watti handen natike sabi torradi kewdi matama bangan hebude kammu le ledde le fon sahil yo sabi hande fesu kammu obli dun natton hindu tan kammu tobata
sans donner la pluie
tumbutu yo nokku mo waitagol wakati o tampinta sanne dun sabi son demo bitombe ana hani wadde ko wayi fu yalla ana waita juude mu em bangal kulle de medema nam holitiri wiide dunki andanɓe kabaruji ɓili ɗe hawwalu e juuɗe kanko abdourahman sanogo goto le fedde ne ɓe noddirta sahel environnement haybugol tidde ɗe fa yetto yaltinde tuni gonɗile fouseji ɗe an hani waɗede wakkati fou
on a deux grands fleuves qui peuvent
en woni mayoji mawɗi ɗiɗi wawɗe fabade reɓoɓe male fiyade handen bebude jan wada dewana be muuyri idda bire jum ko hani fiyade handen yalla lemo fu an heban nukku to jappoto jan wada demane mudun sa fe goto anna kasin watti goto mo kam tobata nukkuje yogal misal sa yew jati lamu tummutu kan lamu diri ko pour le mettre to sanne yo maro hono den nukkuje maro du yo awde wotiri ko way awede bangi mayoji so non walani dabirji fiye hono ne homo fu hebirta jan wada golle mudun gese li welta ko watti juuni
komi kaddata e magazine amem kale hala hawalu mo mahamman baba kunta landini ninjie yontere warore.